aje ni aje Iwacha ni kushoju ya mungu na ni Ni aje ni aje Iwacha ni kushoni mzuri na ni Kila kitu joni yeah 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 Kula kulala joni yeah 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 Ataka kitu joni yeah 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 Pia kungara joni yeah He is so good He come taste fancy He is so good He's been good to me yeah. Kuje ni wase Wacha ni wa show 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 Kuje ni wase, kuje ni wase Mutaimba so so so
Kuje ni wase, kuje ni wase, wacha ni wa show show show. Kuje ni wase, kuje ni wase.